Usishikwe na korona, imetoka adi chana na sai iko Kenya kuvuka tu mpaka imeka mkutuma datumia saniteza. Usishikwe na virus, medi kumedi kushikisha diwa kidi. On the top tumeka mna motisha, tumeka mna motisha. Masase magizani kubishana na mabazu.
COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya.
Imetoka tu Wuhan, imekuja kutumade, imekam kutuham, imekam kitaliban. Itabidi ni sanitize quarantine kama kawa. Corona ina made tambua gimalawama kama kawa. Ina ban kwenye hat kama faa. Ina madatu kimbanga na iko na mbaya mba. Inafatu kuwe fine, itabidi tumenawe. Inafatu kuwe fine, itabidi tumenawe.
COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya.
Ni pandemic ugonjwa, virusi vina mada wakidi waziri stambui. Kuna pesa madola maplot tumetin tuweji sanite kila miti social distance kama kawa tukui jukuba. Nimesema tu hapana kwenye pile tunama. Itabidi tumeva quarantine the best. Ukisnis na kukof itabidi tumesari.
COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya.
Shika jabandomsi hapa natambua. Gavo hakika mdo hapa nakimbia. Wait aleta mdishia ni meza chafua.
COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya. COVID-19 gonjwa mbaya kitumbaya.